Mazima wasubiza nti onjagala, nomatiza bw'otyo onninda. Kati bwe tutuuse wano nnyabo, nze situsobuse na mama tonjiwa. Abange wasubiza nti onfaako nnyo, nomatiza bw'otyo onninze. Kati bwe tutuuse wano nnyabo, nze situsobuse na mwattu tonjiwa.
Maria Rosa Sembera
sente banji aba bakusubiza enfafa umanyila beye bigambo tebario nganze jengaba katingwe semera jendi ola womu kwa nonze kwenkuwa aba kusia tali bareke mbela kuze totankana aba linebi sente banji aba bakusubiza enfafa umanyila beye bigambo Barrio Ganze Jingaba, Katingwe Semera Jendi, Ola Omu Kwanon Zekwenkua, Abakusi Adali Bareke, Mela Kunze Totankana.
Maria Rosa Sembera, Weyambanda Kagae Nobula, Kutunulanga Malaika, Mukamaya Kutana Nyabula. Maria Rosa Sembera, Weyambanda Kagae Nobula.
Mazima dala Maria kula irira okiniza ngweno jeno mukwano gwange gwe kukwo Maria bwe tuliba bwe tutyo kula irira Maria munange abakubulira nti nina mfafa bwe baleke bantu ngambo bogele bwe balifa bwe batyo mama kula irira Maria bo wange abakubulira nti nina mfafa bwe baleke bantu ngambo bogele Bwe matyo
ebonya bose nasanyuse okubela n'omulungi bwati omuna bono nasanyuse okubela nga nange mama ebonya bose nasanyuse okubela n'omulungi bwati omuna bono nasanyuse okubela nga nange mama
International.